na kuamini wewe utafanya, nina kuamini wewe utatenda, nina kuamini wewe utajibu, na kutazama wewe tu, nina kuamini wewe utafanya, nina kuamini wewe utatenda, nina kuamini wewe utajibu, na kutazama wewe, nina kuamini utafanya.
Yeah. Jesus. Do you want to do one more time, Paul? Do you want to do one more time?